kushela wena mntana omunye. Mina sengikhathele, mina ngiphume manguze ngizoshela wena mntana omunye. Kade ngihamba ngilale egangeni ngidla impande ngiphuza amazolo. Kade ngihamba ngilale egangeni ngidla impande ngiphuza amazolo. Ngizoshela wena mntana omunye. Mina sengikhathele, udinga umile, nothando lungithoba amadolo libuhlungu iqolo lami. Abazali bami bathi bafuna umalokazana, udlontombi wamhle mhlaba sesigoduka. Sazalwa nabanye futhi siyoguga nabanye, yiwolawa amabili amathathu engiwashiya kuwe. Funda kwezakho umdala emawungaka nazo kuwe.
Inhliziyo yami angeke ijone ukuthula. Inhliziyo yami akajone uthando lwakho. Inhliziyo yami angeke ijone ukuthula. Inhliziyo yami akajone uthando lwakho. Angifuni buhle bakho, mina ngifuna isimilo sakho nempilo yakho yomakhelu umuzi kababa. Angifuni buhle bakho, mina ngifuna isimilo sakho nempilo yakho yomakhelu umuzi kababa. Inhliziyo yami angeke ijone ukuthula. Inhliziyo yami akajone uthando lwakho.
Njalo kumabhajwa ikhulula ukuhlehla kwenqama kusho ukubaleka. Hamba mfana wedla amadumbu wehlise ngamanzi ingwicina entwabiki efana. Iy'ntombi zamnika uthukwa lasemtubatuba bamshanga ekharenti abafazi basenyama endlovu. Hlatshwa yimini indlovu edla amagatsha komnyongwana umsongo wensimbi namathela. Abanye bathi ujajwe isitimeli kuwahlawahlinda ukuze amagwala zinqamukela phezulu. Hamba mambuthi otshela umeni wakho mashobo ledlule engithathe semgodini kwamaye maye sombi igolidi indoda iyayisebenzela. Uthi yaluyala mehlwana nje ulinga isinondindo waselokishini zoyisuthi induku lamaqoqwasana. Udlontombi wamhle mhlaba sesigoduka. Sazalwa nabanye futhi siyoguga nabanye, yiwolawa amabili amathathu engiwashiya kuwe. Funda kwezakho umdala emawungaka nazo kuwe.
Inhliziyo yami angeke ijone ukuthula. Inhliziyo yami akajone